Dukomereje ku butumwa bwa Niyonsaba Odette we wavuze ko akenshi inkurikizi zikunda kugaragara nyuma yo gutwara inda zitateganyijwe ari ukwihakanwa k'umukobwa kuko akenshi baba barabikoze batabiteganyije. Jyewe nk'umukobwa inama naha bagenzi banjye ni ukwifata byakwanga bagakoresha agakingirizo. Iku butumwa bwa none tubinire ku bwa Jean Dodier wagize ati urubyiruko rw'iki gihe rusigaye rwumva gukora imibonano mpuzabitsina ari ibintu bisanzwe. Ati rero ngiye ku bwanjye hagakwiye gukorwa ubukangurambaga mu kuboneza urubyaro ndetse no kwirinda ingaruka zo gukora imibonano idakingiye. Nari Christela Uwicyeza naho ubutaha Shalom Shalom.
Diane, turi kugana ku musozo w'ikiganiro cya none, ariko nk'ibisanzwe ntago tujya dusoza tutibukiranyije ku byo twaganiriye.
Mu gice cya mbere twaganiriye ku bana bavukanye ubwandu twibaza icyakorwa kugira ngo babashe kwiyakira, bityo ntibibe imbarutso y'amakimbirane hagati yabo ndetse n'ababyeyi babo.
Abo twabanye muri iki kiganiro barakomeza kugenda badusangiza ibitekerezo byabo kuri izi nimero
0 7 4 12 82 32 cyangwa se 0 7 8 0 82 32.
Diane, reka dusoze.
Turabashimira kuba mudahwema kutwereka ko turi kumwe mu biganiro bitandukanye. Dushimire kandi byimazeyo abakomeza kudusangiza ibitekerezo ku nsanganyamatsiko zitandukanye tubagezaho mu biganiro.
Muri studio mwabanye nanjye Crispin Mizero, mfatanyije na mugenzi wanjye
Diane Uwanyirigira.
Aruje Nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro.
Mugira amahoro.
Tubashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda badushikirije ikiganiro ejo. Mwanya ukurikira n'uko ikiganiro dusangire ijambo mwumva iminsi yose kwa Mungu nk'aya mango.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo ndabasuhuje hano kuri mikro i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ku ijwi rya Amerika. Ikiganiro cy'uyu munsi turaha ijambo mugenzi wacu Eric bagira ubusa, aratuganirira ku kibazo cy'ubukerarugendo bw'ingagi mu Rwanda.
Ikiganiro cyacu kiribanda ku ngingo y'ubukerarugendo mu Rwanda. Mu mpera z'icyumweru gishize hari ku itariki ya 7 zo ku kwezi kwa gatanu, nibwo ubutegetsi bw'u Rwanda bwafashe umwanzuro wo kuzamura ibiciro byo gusura ingagi ku Banyarwanda n'abanyamahanga. Ubusanzwe gusura ingagi mu Rwanda ku banyamahanga yari amadolari 750, naho ku Banyarwanda ari 300. Mu biciro bishya by'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB, ku munyamahanga byikubye inshuro ebyiri, biba amadolari 1,500 y'Abanyamerika, ni ukuvuga asaga miliyoni 200,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Cyabaye igiciro kimwe no ku Banyarwanda. Ku munyarwanda we byavuye ku 30,000 by'amafaranga biba miliyoni 200,000. Byumvikana ko byikubye inshuro 40. Ni umwanzuro wahutiweho kandi ntiwakirirwa neza. Ku gihugu cya Uganda cyo ibiciro ku mpushya zo gusura ingagi biracyari ku madolari 600, mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibiciro biri ku madolari 400. Mu bisobanuro by'ubutegetsi bw'u Rwanda kuri uyu mwanzuro wo kuzamura ibiciro, buvuga ko ikigamijwe ari ugushyigikira umugambi wo kubungabunga pariki y'ibirunga no kuzamura imibereho y'abayituriye. Muri iki kiganiro turaganira n'abafite aho bahurira n'ibikorwa by'ubukerarugendo bikorera ku giti cyabo, barimo abanyamahoteli Musanze. Turumva zimwe mu mpungenge bafite kuri iki cyemezo ndetse na zimwe mu ngaruka byatangiye kubagiraho. Turareba kandi icyo abaturiye ingagi bavuga kuri ibi biciro. Nituvaho turareba ikibindi bihugu bihuriye ku bukerarugendo n'u Rwanda bivuga kuri uyu mwanzuro w'u Rwanda. Tubahaye ikaze muri dusangire ijambo.
Ingagi, ingagi, ingagi gorila.
Reka dutangirane na Bwana Maurice Harerimana, umuyobozi wa Kinigi Guest House i Musanze bamenyereye mu kucumbikira abakerarugendo.
Mbo twebwe ibiciro byiyongere nka gutya, kibazo tugira cyane ni abasanzwe batugana, kuko mu kutugana ibyo byose nimba igiciro cyari amadolari 750 akaba yikubye kabiri, ndavuga ku munyamahanga. Wajya no kuba atuye igihugu ugasanga byikubye wenda na kenshi birenzeho
inshuro 40.
Inshuro 40 ntekereza ko nta bitabura kugiraho ingaruka ariko wenda na biza bigeraho wenda igihe cy'icyo cyuho kikavamo nyuma bamaze kwimenya ariko ingaruka zo ntizabura kubera ko benshi batugana nabo hari abo bifuza ibiciro biri hasi iyo babonye kiri hejuru nka gutyo nawe ibyo byose ingaruka nagira nawe yazigira ngo ku giti cye nanjye ku giti cyanjye urumva ntizabura
kugeza ubu se hari zatangiye kwigaragaza mu buvuga
ntizabura kuko ibyo byose dukurikije hari nka abatangiye kujya bakansoringamo bake bitewe ariko n'abatari barakoresheje reservation mbere kuko ngira ngo iki kiri burebe aba bitangiranye n'igihe inama yabyemereje ariko abari barakoze reservation ngira ngo mbereho baranishyuye mbere muri RDB abo ntibibareba ariko nk'abo ngabo bandi ntekereza ko benshi ingaruka kugenda tuzibonamo buke buke ariko ntekereza ko nabo hari abari baje batabizi batiteguye wenda nyuma nibamara kwitegura bizagera bigaruke ku murongo nk'uko byari bisanzwe
mufite ingero
mbo ingero zo ntizabura kuko hari nk'uwo ruherutse kuza hano aratubwira ngo arumva ashaka kujya gusura muri Kongo yabonye ibiciro birije uwo n'uwaruje agiye gukoresha reservation yihuse ariko izo kese ntitwari twazibona cyane ko n'ubundi twari turi muri sezo itaratangira kugira abantu benshi twari turi muri low season ibivuga ngo sezo itangira kuba hayi cyangwa dutangira kugira abakiriya benshi mu kwezi kwa gatandatu icyo gihe niho tuzareba impinduka zavamo niho tuzazana ziva tuzazibona zigaragara kuko ubu ngubu n'ubundi umubare w'abatugana wari hasi cyane
nta bantu bari barakoze izo reservation bababwiye ko hari impinduka zabayeho
mbo twe
ibiciro bireje
abo twari dufite kugeza ubu nk'abakoze reservation bari barishyuye mbere bamwe ngo ko bamaze kubirangiza abo bishyuye dutegeje kureba abashya noneho bakora reservation nshya turiye koko bihura n'ibisanzwe byari biriho
niba nkumva neza ndumva mufite impungenge ko abakiriya banyu bashobora kugabanuka
impungenge turazifite ko bashobora kugabanuka kuko urumva amafaranga iyo yikubye hari nabanza kwiyumvira bakavuga ati se iki bitewe nabo n'uburyo bateganyije kukongera ngo abadusura kenshi bo ni ibintu bateganya mbere y'umwaka avuga ati nzajya gusura ingagi akabugira wenda nk'imyaka ibiri akora kubikamo gake niko abazungu babikora kuko ni nabo benshi batugana ntekereza nimba uyu mwaka ari yaravuze yari yarabishyize kuri konti y'amafaranga wenda avuga ati 750 azajya gusura ingagi kongera kwiyateganyiriza urumva ni igikorwa ashobora guteganya undi mwaka ukurikiyeho kurenza uyu twari turi kuko bo babiteganya mbere ntabwo ari ikintu kiza umunsi akabyuka ngo ngiye gusura ingagi ateganya ko azagira voyage mu mwaka uri imbere cyangwa se no mu myaka ibiri imbere akavuga ati nzasura Afurika nsura ingagi nsura ibiso ntekereza ko ubwo ni bigeraho message zikageraho impinduka zipakabibona hari uburyo ki wenda buriya nabo bazatangira kwitegura burushijeho kugira ngo wenda biyadetinge ku biciro biriho cyangwa se
murumva ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB cyagombye kuba cyarakoze iki kugira ngo bibashe kuba byajyana n'ubucuruzi bwanyu bibashe kuba bitanabangamira abakiriya banyu
mbo buriya iyo biba byiza tukagira nk'amanama uretse ko kongera igiciro wenda bitewe n'iterambere cyangwa n'igihugu ko cyabyifuje ariko buriya habaho amanama y'abayobozi bakabanza mahoteli hirya no hino bakatumira tukavuga ati hari amanama yabayeho aya n'aya ati tubamenyeshe se icyo kintu twagikora none ese twagitegura umwaka ese ni izihe ngaruka kizabagira ese ni nta kibazo kizateza tugasa nkaho wenda tugire naho abantu bari muri industry kuko twe tumaze kwimenyera no kubana nabo ariko ntekereza ko byari icyemezo cyafashwe na RDB ubwo ni na no ubuyobozi twumva ko ubwo nuko bigomba kugenda
umufatiye wenda mu buryo mwabonaga abanyarwanda babagana mwambwiye ko umubare w'abanyamahanga mwambwiye ko bidahura n'uw'abanyarwanda
ntabwo bihura
mufite imibare
bo imibare turayigira ariko nta urebye nimba abanyamahanga bari nka 90% cyangwa 95% n'ubundi ku banyarwanda bashobora kuba bajya gusura ingagi abanyamahanga benshi nibo bazisura abanyarwanda batugana nkurikije hano twebwe abo twakira bari bake cyane bajya gusura ingagi
tuvuye kuri Kinigi Guest House i Musanze twakomereje kuri La Palme Hotel mu mujyi wa Musanze twaganiriye na Bwana Fulgence Mpawe n'Imana uyiyobora nawe abanza kutubwira ko icyemezo cya RDB giteye impungenge
ibyo byose uriya mwanzuro wa RDB uburyo twabakiriye twasanze ashobora kuzaba ikibazo kubera impamvu zikurikira urabona muri iminsi turangije twabaga muri cyo twita low season. Low season ni ukuvuga ikintu kuvuga ngo ni periode abaturista bari bake. None numva ngo twiteguye ikintu kimeze nk'season niko nabyita ayo high season aho twakira abaturiste benshi. Kera kimeze rero tumaze kucyumva twasanze gishobora kuzagira impact itari nziza kuri twebwe kubera ko tubona ko amahoteli brito abaturiste bashobora kuzaba bake cyane cyane iyo tugiranije nuko wenda mu gihugu cy'abaturanyi nka Uganda naho hari ingagi kugenda dukeka ko bashobora kuzajya Uganda cyane kuruta uko baza mu Rwanda. Gusa ariko yenda nta rero arenga tubategereje turebe guhera yenda mu kwezi kwa gatandatu niba hari icyo bizahinduraho.
Hari ibimenyetso se mwatangiye kubona bigaragaza ko bashobora kuzagabanuka?
Bo okay, nta bimenyetso turabona keka yenda nk'ibiganiro tugenda tugirana yenda n'abazungu bagenda badusura bakatubwira ati yenda hari igihe mushobora kutazabona abantu kubera ko yenda ari amafaranga ari menshi cyane ariko nta bimenyetso bindi turabona.
Hari abo twagiye tuganira mu yandi mahoteli cyangwa se abandi bakora ibintu byabo bakavuga bati hari abantu bari barafashe imyanya mu mahoteli bakumva ko ibyo biciro byazamutse bagahitamo kuvuga ngo babihagarike bisubire. Mwe byari byaba?
Okay, hano kuri La Palme Hotel ntacyo turabona, nta muturi tura cancelinga. Nubwo ngo baracyakomeza kubukinga nkuko bisanzwe nta kimenyetso turabona.
None se haba harabaye inama hagati y'abanyamahoteli cyangwa se abikorera n'ubuyobozi bwa RDB?
Kugeza kuri saa nta nama iraba yo kudusobanurira icyo cyemezo cyafashwe.
Tuvuge ko habaye inama, mwakwifuza iki?
Bo haramutse habaye inama twakwifuza, of course twakwifuza ko bagabanya kuko ibyo byose nkatwe tubabona hano i Musanze abanyamahanga nibo twakira benshi cyane. Urabona abanyamahanga iyo baje kureba ingagi bararara barakonsoma bakarara. Icyo gihe nuvuga ngo iyo tudafite abanyamahanga dusigarana n'abakiriya b'abandi b'abanyarwanda bakoresha amanama ugasanga yine dufite abantu barara benshi cyane. Nuvuga ngo turamutse dukoze inama na RDB mu cyifuzo cyacu nuko bagabanya basubira ku cyemezo yenda bakagabanya.
Bagabanije bashyira kurangahe kuganya wenda mugeranije nuko mubibona?
Bo okay, kubera ko yenda tutazi impamvu bazamuye ariko byo byose kuva ku madolari 150 ugashyira ku 500 ugakuba kabiri n'amafaranga menshi cyane. Ninumva bashize nko kuri 800 yenda bakongeraho 50 ntacyo byaba bitwaje.
Hari n'abagaragaza ko ibikorwa remezo infrastructure zijyanye n'ubwo bukerarugendo ubwazo n'ubwo hongewe icyo giciro zidahagije, kandi ngo iyo mwakiriye abo bakerarugendo birabagora kugira ngo mubashe kuba mwabasobanurira uko bimeze. Namwe murabibona mutyo?
Birumvikana nuko niko tubibona kugira ngo uze kumvisha umuntu uburyo amadolari yavuye kuri 150 ugeza kuri 500 ntabwo washobora kumvisha umuntu.
Kuri ayo madolari bakubye inshuro ebyiri bigumye gutyo, mwumva leta yo yakora iki kugira ngo n'ubundi ikomeze gufata aba bakerarugendo n'ubundi hatagira n'umwe bacika? Niba ariko nabivuga
kereka yenda niba leta hari izindi incentives runaka yenda yaba ifite ku baturiste ariko ibyo bibaye bitariho ndumva cyaba ari ikibazo gikomeye.
Si abanyamahoteli bonyine bafite izi mpungenge zishingiye ku biciro byazamutse ku gusura ingagi. Nibavuga iby'iwacu abasura ingagi cyangwa se abagenda mu gace k'ibirunga babyumva vuba. N'ikirahamwe rikora ibijyanye n'umuco gakondo wa Kinyarwanda bahoze ari barushimusi mu birunga, ubu babungabunga barushimusi bakita ku bakerarugendo. Iyo ba mukerarugendo barangije gusura ingagi bajya kuruhukira mu by'iwacu bakababyinira ndetse n'ibindi. Kuba rero iby'iciro cyo gusura ingagi cyariyongereye nabo bafite impungenge ko bishobora kubagiraho ingaruka. Twavuganye na Bwana Shadrack Kaberuka, umucungamutungo w'ishyirahamwe mu by'iwacu.
Twebwe ibyo dukora icyambere cy'ibanze ni ukubungabunga ibinyabuzima birimo ingagi, ibimera dukoresheje kubungabunga ba mukerarugendo, tukubungabunga abahoze ari barushimusi, tukabungabunga bakava mu ishyamba, tukababungabungira muri iki kigo, tukabyaza umusaruro ba mukerarugendo babaje gusura ingagi. Nyuma yo gusura ingagi bakaza kutureba. Icya mbere tubaha
mwita ku bakerarugendo. None ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB mumaze iminsi mwaramenye ko nubwo ari mike hatangajwe ko habaye impinduka zo guhindura ibiciro ku basura ingagi. Izo mpinduka mwazakiriye mute?
Twebwe nk'abanyarwanda icya mbere bigomba kudushimisha yuko ingagi yacu ifite agaciro, icyo ni icya mbere twishimira. Ariko tukagiramo impungenge imwe ku bantu bava Uganda. Naganiriye n'abashoferi batari munsi ya batatu bambwira yuko bizabagora kugira ngo wenda baze basura ingagi wenda babonemo na package yacu nico kibazo mfite mu gusa nabyo kuvuga ngo wenda ingagi yacu yazamuye agaciro ndabizi ngomba kubyishimira ariko kagira iki amakenga yuko iyo package y'abagande batsaga nkaho baduhaye ishobora kuzavaho
abakozi bangahe
hano turabakozi 38 bakora buri munsi kuva mu gitondo kugeza saa 11 kuva kwa mbere kugeza ku wundi wa mbere icyumweru cyose nta munsi hari uhukumwe ariko ntabwo ikigo gifunga na rimwe
uravuga ngo icyo babageneraga gishobora kuzavaho watusobanura ukuntu byakorwaga kugira ngo abantu babashe kubyumva
iyi package navuga bari bashobora kuzavanaho umukera rugendo iyo afite company yanyuzemo cyangwa se ahantu batwara bamugera rugendo hari abantu babarizwa wenda nko muri company runaka akamukorera icyo bita itinerari mu cyangwa itinerari mu gifaransa yibyo ashobora kuzagira ute kuzasura ariko ibyo byose bikorwa bitewe n'amafaranga runaka none bivuze yuko mukera rugendo naza azaguha amafaranga agukorere itinerari kubera amafaranga batanze abonaganiye nabo bambwiye yuko amafaranga y'ingagi nazamuka hari igikorwa kimwe gishobora kuzabangamirwa ikizabangamirwa wenda natwe dushobora kukigiramo kuko nyuma yo gusura ingagi bazaga kuruhuka bakaruhukira hano amafaranga naba menshi nazamuka aba menshi nizera ndashidikanya yuko izo ngingimira bafite wenda bizagira amahirwe tuzagira amahirwe bose babyumve
icyo kivuyeho mwa bashomeri bivuze iki
nizera ndashidikanya ko tutafunga kuko dufite umuntu udutekerereza isaha ku isaha wenda mu kwa kane ntabwo dukora kuko nta bantu babahari ariko kugwa kutuba hafi amafaranga twinjiza niyo duhemba mwaba bakozi niyo ubona dukore mu ibyo ari byo byose afata amafaranga ye kumufuka ye akaduhemba
ntabwo muramenya iyo byerekeza
ntabwo turabimenya ariko kugeza isaha kuva ukwezi kwa gatanu kwatangira hari kujya haza umwe babiri
ngiye mu ngagi ngiye mbona dusa icyo dupfa ndakizi
Muracyateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo aho tukiri ku ngingo y'ubukerarugendo turavuga ku cyemezo cya Leta y'u Rwanda cyo kuzamura ibiciro byo gusura ingagi ku Banyarwanda n'abanyamahanga muracyari na akabagira ubusa kuri iyi ngingo benshi mu bafite amahoteli akomeye n'aciriritse i Musanze baganiriye n'Ijwi rya Amerika banze ko tubafata amajwi ku mpamvu z'umutekano wabo hari imwe muri hoteli zo mu Kinigi abakozi bayo babwiye Ijwi rya Amerika ko ku rutonde rw'abamukerarugendo bari barafashe ibyumba batarabyishyura batanu muri bo bahise babamenyesha ko batakije gusura ingagi kubera ibiciro hari umukozi wa kampani Gorilla Trek Africa ifite icyicaro i Kampala muri Uganda wabwiye Ijwi rya Amerika ko bimuteye impungenge ko ashobora gutakaza akazi kubera izamuka ry'ibiciro byo gusura ingagi aravuga ko abayobozi be barangije kugaragaza ko ibiciro byo gusura ingagi mu Rwanda bihanitse kandi ko kampani ngo yagiraga uruhare rukomeye mu kureshya bamukerarugendo basura ingagi zo mu birunga abanyamahoteli b'i Musanze bakavuga ko kukuzamura ibiciro byagombye kuba bijyana n'ibikorwa remezo bifatika aha bagaragaza ko imihanda bamukerarugendo banyuramo bajya mu birunga itameze neza kandi ko nta n'amatara rusange yo ku mihanda ashobora kubafasha mu gihe cya nijoro kuri izi mpungenge n'izindi twazibajijeho Padiri Ferdinand Hagabimana ukorera muri diyoseze ya Ruhengeri ni umuyobozi w'ikigo cyakira abagenzi Centre Pastoral Notre Dame de Fatima ni perezida kandi w'ishyirahamwe ry'abanyamahoteli Musanze nawe avuga ko icyemezo cya RDB cyabanje kubatera impungenge ariko ko baje kubahumuriza
umwanzuro wo kuzamura ibiciro by'abakerarugendo ni umwanzuro twabonye muri iyi minsi udutera impungenge ariko tuza kuzimarwa n'ikiganiro twahawe n'intumwa za RDB zaje Musanze batubwiye ko nta mpungenge bikwiye gutera kubera ko isoko barizi neza isoko ry'ubukerarugendo icyo rero ko nta munyenge zagombye kubaho
nk'abanyamahoteli ubwanyu se mwigezemo bigiraho inama ngo mubyungurane ibitekerezo
nk'abanyamahoteli nta nama turakora ngo turebe iby'uwo mwanzuro uko bihagaze ariko biracyari hafi ntabwo turabona impact cyangwa se impinduka byatera ntabwo haracyari kare kuba umuntu yavuga ku mpinduka kubera ko ubuzima bukomeje kugenda nk'uko bwari busanzwe
twebwe mu makuru dufite hari abanyamahoteli batubwiye ko abakerarugendo b'abanyamahanga bari barafashe ibyumba bakimara kumva ko ibiciro byazamutse bahitamo kubisubika. Icyo si ikibazo kuri mwebwe.
Birumvikana ibiciro bigira icyo bihindurira ku myitwarire y'abantu bitewe n'icyo umuntu yateganyije. Niba hari umukerarugendo wari warateguye ko azatanga amadolari 750 agakoresha booking ariko atarakora reservation yo kujya kureba ingagi, birumvikana ko ibyo atari yabiteguye, birumvikana ko ya booking ye yayihagarika.
Si igihombo ku banyamahoteli zo.
Birumvikana niba hari umukiriya wari ubonetse akavuga ati nisubiyeho sinkije, hari icyo bihombyaho hoteli umuntu yabivuga. Ibyo rero ntibyabura ku biciro, ni nk'uko umuntu ajya ku isoko agasanga igiciro cyazamutse, iyo afite amafaranga make areka kugura, akazagura yabonye amafaranga akwiranye n'igiciro gishyashya.
Ni muri low season hahandi abakerarugendo cyangwa se ababagana baba ari bakeya. Nibigera muri high season hahandi abakerarugendo mwabaga mwiteze ko ari benshi, mukabona wenda byaragabanutse, mwiteguye kuzagira n'ibiganiro na RDB bizagenda bitonga.
Ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB kireba ubukungu bw'igihugu muri rusange ku iterambere rihagaze, ariko nk'iyo mpungenge twanarabivuganye muri iyo nama batubwira ko rwose isoko baryizeye. Low season iri kugenda ishira, mu kwa gatandatu turatangira high season. Batubwiye ko nta kizahinduka kugera rero ngo ibyo batubwiye tumenye ko ari byo bisaba ko tugera muri high season. Niyo kibazo umuntu yagisubiza neza, akagereranya ibihe byahise n'ibihe twinjiyemo nyuma yo kongera ibiciro byo kureba ingagi.
Abanyamahoteli kandi Musanze baravuga bati ibiciro biriyongereye, ariko nta bikorwa remezo bigaragara byagombye kuba bihamagara wa mukerarugendo. Ku kibazo cy'amatara yo ku mihanda werekeza mu Birunga aho abakerarugendo bagenda banyura, wanageramo imbere baravuga ko hari ikibazo cy'ubwiherero budahagije, ku buryo ngo iyo baje mwebwe mufata umwanya wo kubumvisha uburyo bari bwitwaremo imbere. Ibyo bavuga nibyo bibaye ari byose mwakiganiriyeho na RDB?
Twabiganiyeho ko ibikorwa remezo biracyakenewe kunozwa. Ni na kimwe mu mpamvu RDB yatubwiye ibiciro byazamutse, ni ukugira ngo bongere agaciro k'ibikorwa remezo, bongere uburyo bwo kurinda ibidukikije, bongere uburyo bwo gufasha abaturage begereye ririya shyamba ry'Ibirunga. Ibyo byose biri mu byatumye igiciro kiyongera. Batubwiye rero ko ibikorwa remezo nabyo bizarushaho kunozwa bikaba byiza bikajyana n'igihe tugezemo.
None Padre, mukurikije buriya buryo abanyamahanga bafashe amadolari 750 bayakuba kabiri, ab'igihumbi 500 abanyarwanda bishyuraga 300,000 bagize 1,200,000, mukurikije wenda ubushobozi bw'abanyarwanda biriya bintu byo birashoboka birakoreka?
Kiriya giciro cyahawe abanyamahanga n'abanyarwanda nk'uko bivuze hari itandukanyirizo mu kujya kureba ibidukikije hano mu Rwanda, kandi no mu bindi bihugu usanga hari ibiciro byihariye kuri bene gihugu n'abanyamahanga. RDB nkaba numva wenda izakomeza kubirebaho, kuko abanyarwanda bari bakwiye kugira umwanya wabo bihariye wo kureba ibyo Imana yabahaye mu gihugu cyabo bakoroherezwa. Niba kandi buriya buryo bw'igiciro bugumyeho, hakaba harebwa ubundi buryo bufasha abanyarwanda kumenya neza ibyiza by'iwabo.
Ese abaturiye Ibirunga biteguye gusura ingagi ku biciro bishya? Twaganiriye nabo mu murenge wa Kinigi baturanye n'ingagi.
1,200,000 wayikura ukajya gusura ingagi?
Nanje ubwanje naba ntazanapfa nyabaze nkayikura ndikuyajana. Wenda ntabwo byashoboka. Niba sinteganya ko mu buzima bwanjye nzigera mbara 1,200,000 yanje ku giti cyanje. Si urikumva naje kuyatanga ku ngagi nyakuye.
Ahubwo nanje birambabaje kubona naturira Ibirunga. Ndi umusangwa butakubashirwa n'amateka, kandi nararerewe mu shamba, ngakurira mu shamba. Ariko noneho nkayoberwa aho iyo ngagi yanje, Goria Erga Johnson, nkayoberwa ahantu iri rwose.
Ubu sinayibonaho naje kuyashyira mu ngagi. Ubu nabona amafaranga 1,200,000 nkavuga ngo ngiye kureba ingagi. Nta nabona ahubwo nayakoresheje umushinga wanje mpesha inyungu ntajya gusura ingagi, kandi ingagi nzibona buri munsi.
Na 30 ku munyarwanda yaraga ari menshi. None nabona 1,200,000 ni amafaranga menshi arenze, ntabwo kuyabona byoroshye ku muturage nk'uyu nguyu. Abangaba uko uri kubareba ahangaha hari udafite n'ibihumbi 30 mu nzu by'ubwiteganyirize. Nanga si 5 hari nurabura arakararatariye. urara tariye kubera kubura ibyo kurya yafata miliyoni 1.5 barakaje gusura ingagi
kutasura ingagi ni byiza bidukikije uko nyumva neza ahubwo no kuvuga ngo ni ubukene ni byiza bidukikije ariko ubukene bituma tutazisura bitewe nuko dukenye urumva kugira ngo ubone ubuzima bwahana buragoye
tuvuga ko wenda uko muvuga ubwo bukene wabishyiraho ngo kuzisura n'ubuntu mwajya mujyayo
None sikomba nzibona namba ndi gutanga amafaranga yiki ngiyo zimenye mu giturage abantu bari guhinga barazibona ubwo rubu warayibonye waje sikaye kuyisura
none bashizeho ibiciro bikuvuga ngo umuturage w'umunyarwanda n'umunyamahanga bose bishire ibiciro bimwe miliyoni 1.2 kuri wowe bivuze iki
miliyoni 1.2 nkabo bayafite bayishura naye natwe twayatanga ntawe dufite
Reka mugusoza ikiganiro dusangira ijambo mpamagare bagenzi banje Claude Kabengera ndetse na Thomas Kamirindi batubwire uko ibindi bihugu mu karere bifite aho bihuriye n'ubukerarugendo byakiriye iki cyemezo cya Leta y'u Rwanda cyo kuzamura ibiciro byo gusura ingagi ndetse n'icy'abasesenguzi bakivugaho
Nubwo abayobozi b'u Rwanda bavuga ko biri mu mugambi wo gushyigikira uburyo bwo kubungabunga parike no gufasha mu iterambere ry'abayituriye amashyirahamwe ashinzwe iby'ubukerarugendo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba avuga ko icyemezo nk'icyo kitaganiriweho gishyira mu kaga inyungu z'ubukerarugendo ihuriro ry'ibihugu byo mu karere byashyizeho umukono mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka u Rwanda Kenya na Uganda byatangije ikigo cy'ubufatanye mu by'ubukerarugendo mu kiswe East African Tourism Portal ariko iby'iki cyemezo bavuga ko batakigishijweho inama mu itangazo ijwi rya Amerika rifitiye kopi ishyirahamwe rishinzwe iby'ubukerarugendo mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda rivuga ko icyo cyemezo gishobora kuzateza igihombo isoko ry'ubukerarugendo mu gihugu kigasubiza hasi ibikorwa byungukiraga kuri iki gisata kandi kigahungabanya ubukungu bw'igihugu muri rusange iryo tangazo rivuga ko bizagora cyane abikorera n'abafatanya bikorwa mpuzamahanga kubona uko byitwara kuri izo mpinduka zitunguranye Uganda yazamukiye kuri iki cyemezo cy'u Rwanda irushaho kureshya abanyamahanga bashaka gusura ingagi zabo inama y'igihugu ishinzwe ubukerarugendo I Kampala yahise itangariza kuri Twitter yuko ari cyo gihugu cyonyine ushobora gusuriramo ingagi ku biciro biri hasi Mbere yaho ariko nubwo umuyobozi w'ikigo RDB atitabye telefone yacu yatangaje kuri Twitter yuko bamaze kugurisha itike ya mbere umukerarugendo w'umusuwisi ishyirahamwe rya Uganda rishinzwe iby'ubukerarugendo ryavuze yuko icyemezo cya RDB cyo guhanika ibiciro gutyo kidaha ibindi bigo byo mu karere umwanya wo kwakira izo mpinduka no kuzimenyesha abakiriya babo mu itangazo ijwi rya Amerika rifitiye kopi iryo shyirahamwe rigaya cyane cyo cyemezo cy'u Rwanda rigasaba Leta ya Uganda kwitwararika kuri iyo ngingo ubukerarugendo nicyo cyinjiriza u Rwanda amafaranga menshi aturutse hanze ariko abahanga mu by'ubukerarugendo basanga ibyo bishobora guhinduka mu gihe gito umusesenguzi wavuganye n'ijwi rya Amerika utashatse gutangaza umwirondoro we yavuze yuko bishobora gushyira u Rwanda mu kaga k'ubukungu muramwumva mu ijwi rya Thomas Kamirindi
Kuva kera u Rwanda rwihaye intego yo gushaka kureshya ba mukerarugendo bake bo ku rwego rwo hejuru kandi bishingiye ku bushakashatsi. Si igitangaza rero kubona nyuma y'igihe kinini mu bukerarugendo bamaze kumenya icyo bashaka. Umuntu ahubwo yakwibaza ari iki cyemezo kigamije gukurura isoko. Niba hariho umubare munini wabifuza iyo serivisi, birumvikana ko ari ngombwa kuzamura ibiciro. Ubu buryo bugamije kuzamura ikintu kimwe rukumbi, ingagi. Ikibazo gihari nuko niba ingagi ari cyo kintu gikurura abantu benshi ufite ukaba noneho ugabanya umubare w'abafite ubushobozi bwo kuzisura ni gute iki cyemezo cyafasha mu kuzamura ubukerarugendo mu buryo burambye bizagendekera gute se ya mahoteli mato y'Imusanze niba mukerarugendo asabwe kwishyura amadorari 1,500 izo hoteli se nazo zigomba kugera ku rwego ruhanitse Umugore ucuruza ubuki muri Nyungwe we azakuraho inyungu niba atayibonye ku bucuruzi bwe.
Nshuti bakunzi badusangira ijambo ndabashimiye kuba mwarimu dukurikiye. Shimiye buri wese kandi ku ruhare yagize muri iki kiganiro. mwumvaga akabagira ubusa mukomeze munogerwe na gahunda z'ijwi rya Amerika naho utaha.